tu ajise kuda. Drama raga wanda but umari wano guna. Unconditional love, baby ndo yano guna. Promise nili ni baby haumbo chema. These days mjulo wanduwa kushushikana. Oh baby rangu kirari mbofara nyoro jana hana Montana. Noda mataga ese akakusia ajiziwe niwe African Rihanna.
Tattoo, I just a good eye.